to be shitty kanya ho niko turi kando koya morfu rodo ho wogingo nago tuza sobele nyumango tujiwa jirgwe roku nami mama kwando yendo yaona nago to be shitty kanya ho niko turi Kuya morofu, rudo mukino, nago tuza sumiri nyumango, tujiwa jirgwe.
Chubahiro, dukomera, nidi umana winama, wachumuri imana, abanu. Awa mumi jango yose, nini mizo.
Yesu yarabishoboye 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 Ubanza ntari kwishoboza imitwaro ntari kwitura Mwami Yesu yabinkuyeho kubw'urukundo rwe Wita bamarayika bose batinyishijwe no kureba Yesu yarabishoboye kubw'urukundo rwe Urubanza ntari kwishoboza imitwaro ntari kwitura Yesu yarabishoboye
Wachungurima